SBS Radio.
Oleli o Shannon French, o se fita fita i le militeri a Australia nei, na awai le vaenga auto si file mu i East Timor, po Timor Leste, i le lua se fulu tau sanga ua mamai, ma na afi ai o ia i whafita auli o le mafaufau, le PTSD, po le post-traumatic stress syndrome, stress disorder. Na ia tā ua o mea na ia mōli mawina i le sā wā, o isi tangata i o lātou uso a tangata, e le i whaingo fia ia te ia o na whaangaloina.
The hardest part which you can't train for is the human side, and that's coming across, you know, the results and the remnants of I guess, a genocide.
Na ia mōli mawina le tau uma whainga a nisi e susunu uma whale ma whasi o tia tangata uma i nisi o nuu o Timor Leste.
But at the time when we left in 2000 in October, the mission was still in the balance and the kids were crying and, you know, coming to the base and bawling in tears and all that, and it was really hard to leave.
I se tau uma whainga e fofo o na whawhita auli o le mafaufau. Na ia toi fo iai i Timor Leste, ma ia amataina se ngā luenga e fesoswan iai i tangata anuu. O loo ola i se tūlanga mativa ma le tāngo lima. I le tausanga e lua fese fuluma le lua, o Shannon French, ma nisi o fita fita na lato ngā lurue whaatasi le vai ngā au file mū, tausi file mū. Na amata ona whaatuina se pisi nisi, e tau wai le kofe, po le kofe vau, i whanua Timor Leste, ma whātauina i se cafe po se whale ingai Melbourne, o kofe vau ia, e lua se, o kofe vau nei, e tai pei o kofe vau ia e maua inisi o whanua Samoa, whanua ia na whātau al company si ama nei i te usanga o mawai, e pe o onisi o whanua ia o whātau tū ma oti i vai tele, i vai lele, i vai a ata, ma whanua ma sātapuala, Inuu i whanua ia sa i landlord company si amani. Sa tele ia li ala kofi na tatoina e company si amani i tausanga uamavai. O le alava o loo mauai e ua wha ingoina o le kofi vau ona ele i tatoina e tangata Samoa. Ai ua whaitau, ua se lau tausanga mo na tupu, talu o na tatoina. Ia e isi tangata pe ila o tātou o sia our company sia mani na tatoina le kofi rea. Ai Timor Leste o le kofi na tatoina se company mai Portugale po Portugal, ile lata ile lua se lau tausanga ua mawae.
They say bulak, you know, Malay bulak, which means, you know, you're crazy, you know, foreigner, crazy foreigners, you know. So, yeah, they're probably right, really.
O le kofi tau ma whaamango i Timor Leste, o na whaatau lea le company, o whaatuina Shannon French, maana wō, e whaingoina o le Wild Timor Coffee, o na tau whaatauina i se whaleinga po se cafe i Coburg i Melbourne. O se tasi o tangata whainga luenga le cafe o Lauren Harrison, mana ia whaalia, le langona fia fia i le ao ngā o le ngā luenga. Ua ola manuia ai nisi o tangata i Timor Leste.
Some of the best perks about working here and my staff as well, it's just awesome to know that we're putting our money and, you know, all the good work that we're doing is actually going to help someone else.
I lalo le ngā luenga le Wild Timor Coffee, ua mawhaia ia Shannon French, o na whaaputu se lau wafe tāla. Mō porokalame o le suawa i mamā, a toa i masea onga i te tonua Timor Leste. Ai le ngata i le kofi, ua amata ina fo ia Shannon French mana wō se isi porokalame, e ngā o si ai le suau upopo. Na ia sāu noa o se ati na e ua manuwi ai le teleo ainga, ai me se lava le tūpā o tamā tāi. Ua leto e lalau le popo i Timor Leste, taluana whaavaeina le Los Palos Coconut Oil Company.
All of a sudden, it's like someone's put something in your village that now if you go and pick a coconut, you know, in your backyard and bring it, you can sell it and get money. And that's just an amazing thing.
Ua lima se fulu a inga ua whaafainga aluenga tū mau le company le Los Palos Coconut Oil Company i le au ina o le popo, ma le ngao singa o le swa u ae le I whaatawina mai I Australia nei, o se tasio I lātou, o le tina o mana tō tia kese mai hafoti.
She's saying, mana, we need to send coconut oil to Australia. So I said, oh, this is good news for Hafoti. And also we are Hafoti's group in 7 district, very proud of Maung Sanan's support.
Na ia whaalia se vaainga fia I le si itia o le atina e manuia o tangata, ona o le seleni e maua mai le atina e o le swau upopo. Ua le leifale, ua o onga le whanau, ua mawhaion na tutongi tonga fitinga whaafo mai.
After they have income, we monitoring again and see, oh, this house improved, their children going to school, they have the access to the health.
Mo Shannon French, ele ai se vaenga sili o na fia na ilo le swing o le soifuanga o tangata anu uti mo leste, I le kofe ma le popo, ai le ngata ilea o le swinga ilo na malolo ina fa ale ma fau fau.
My memories now is when I walk around Timor, I don't have the memories of what I was stuck with 20 years ago and was always going to be when the, you know, army was mentioned or when Timor was mentioned. I was always going to have those visions and those images, and I don't now. I have just positive stuff.
Shannon French, ole reporti na whaamao popoina e Abby Denham, ole SBS News.
sbs.com.au